7 ngihamba ngenumber 7 sesencane lokhu akunjani thanda ungajani asho
yazi intwana yami ne yabona izolo ngisuke emashesha ngayikhomba ecubana ngiphethe udipsen ngiphethe uprayi
angisho guys
I don't need the card.